kulo kulo baba. Uhlala ujabule kodwa ungajabule kakhulu ugcina usukhohliwe yabona impumelelo uzufike kuyo kunemthethe engashintshe ngelo udlule kuyo sikwejumanji la emhlabeni wamaqala uNkulunkulu uzokumangaza ngoba uzokwenzela imanga emthethe yabe wakudala esinganikezwanga yona mthemba yikho impumelelo ungakwenzanga kona akukho kuningi izinto encane edinga ukuhlala khona enhlizweni yakho iba nothando ubathanda abantu yekela umona ubalalisela wenza kahle angifuna ukuqamba amanga sonke sinawo umona kodwa ngudedela ukuthi kube ngumholi ongitshela uzuzane ngokuthunda umakhelwane ongitshela uzuzane ungahloniphile kanye ongitshela uzuzane ngokuthunda umakhelwane you deserve better nawe uthanda imbathi ungabe nandaba nemali bakwenza kubi bayiphula inhliziyo yakho Leso sibindi singaka sokuposta inkinga zakho kwesa namhlanje sayiposta namabhokisi ushiyile umkhulu sengicela uzonginika ukhisi okunye ingane zami nabona niphilele uthanda into engeke isoze yakusiza kunalokho iyoletha usiza hey nanibo bazali ngiyanibhlema ngokuhlala emfihlabakhele enamaqiniso bangaboni ngoba kuhle enkinga yethu sabantu abamnyama iqiniso sathanda ukukudlela emsamo uma ungakazungitshele mina ukuthi uboyizeni uyabulala ta I will fall out of your room.